ine anya n'ụwa gbara gburugburu ịvụ nsogbu nsogbu, ụfọdụ ndị na-azụ eze na-azụ, ụfọdụ ndị na-azụ anị a na-azụ. Ịnyelụ anya mere ka agụlere na ụmụlere ji maka ibe na bụrụ ibe wee tụpịesie ụlọ alụlụ mgbe nna ka a nakara mụta anyị mebichesie obodo alụzigoro ka ọ bụrụ a na-achọ ka ọ bụrụ township emebichezi obodo onye tụpịesie ebe niile lozozie na ma bụ nwanne maka na ewepụ eri ewepụ agụ wepụ ụmụ ụmụlere agụlere ewepụ ụmụ wepụ agụ o yeri ka vancha bụ nke ọzọ vanya bikodoro ọnụ n'ovu ebe nke gosi na ma bụ nwanne wee sị udo ka mma.
Na mụ na-abalị elili, asịsị bụ ụtọ ọkụ, iwe one and the one and the one and the one Navaga Tanuka, Tanya Kadeva, I love what you do. Oh, my child, why you know to a child? Oh, black, I like you, maybe you see a world. Oh, you know, I got it. I got in Genoa, I got in Genoa. I got in Romo, I got the Bible. I got the Barcelona. I got the one year.
Emeka no lo mo ma jamini ko weli sono akunse o lo ke uro
oye mo no ga dele dema jami ni ko police sono mo mo na mudodi nunu mudodi nunu ari jolo di wonde mo na mudodi nunu.
Innocent people, let's go learn.